radio yijwi ry'America ndabasuhuza kandi bahe kaze mu makuru ya mugitondo ku ijwi ry'America muri kumwe nange Vemiste nshimiye Imana. Amakuru yacu turahera ku hirya no hino tujye mu karere k'ibiyaga bigari, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isa 12 ni kiganiro dusangira ijambo. Urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera hari narwo urukiko rw'ikirenga rw'umuryango w'abibumbye ONU rwatangaje kuri wa gatanu ko ibya Isirayeli byo kwigarurira intara za Palestina binyuranije n'amategeko, ko buri gihugu cyose gifite inshingano zo kutabyemera kandi ko bigomba guhagarara toma kamerindi.
Uru rubanza rwaturutse ku kirego cya Palestina iri kumwe n'ibindi bihugu 49 n'imiryango mpuzamahanga itatu irimo Amnesty International, bakinyujije ku nama rusange y'umuryango w'abibumbye mu kwezi kwa kabiri gushize. Nayo ibinyujije mu mwanzuro yemeje nyuma yaho niyo yasabye CIJ kugira icyo ibivugaho cyinjira mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga. Uru rukiko rufite icyicaro gikuru I La Haye mu Buholandi, rugizwe n'abacamanza 15. Mu mwanzuro wabo, perezida wabo na Waf Salam yasomye ku mugaragaro, bavuga ko inama rusange y'umuryango w'abibumbye n'inteko yawe ishinzwe umutekano ku isi zari zikwiye gufata ingamba zo gukura Isirayeli mu ntara za Palestina yigaruriye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Palestina, Riyad Malki, akaba n'umwe mu nkoramutima za perezida Mahmoud Abbas wa Palestina, yari mu rukiko mu gihe rwasomaga urubanza. Nyuma yabyo asohotsemo yatangaje ko ari intambwe y'agatangaza kuri Palestina ku butabera no ku mategeko mpuzamahanga. Naho Isirayeli nta muntu yigeze itumayo kubera ko ifata umuryango w'abibumbye muri rusange na CIJ by'umwihariko ko bibogamye, ahubwo yoherereje urukiko inyandiko ivuga ko rutitaye ku mpungenge z'umutekano wayo. Nyuma y'uru rubanza, ibiro bya minisitiri w'intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu byasohoye itangazo rivuga ko Abayahudi batigarurira ubutaka bwabo mu murwa mukuru kamere wabo Yeruzalemu no mu ntara za Samariya na Yudeya. Aya mazina niyo Bibiliya ikoresha ku ntara ya West Bank cyangwa Cisjordania yo muri Palestina. Isirayeli yigaruriye West Bank, igice cy'uburasirazuba bwa Yeruzalemu n'intara ya Gaza mu ntambara yarwanye n'ibihugu by'Abarabu mu 1967. Uretse uru rubanza, CIJ ifite n'urundi irimo isuzuma yashyikirijwe na Afurika y'Epfo irega Isirayeli ibyaha bya jenoside mu ntara ya Gaza yo muri Palestina.
Urakoze Toma Kamirindi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashima ko leta ya Congo n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 barwanira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bongereye agahenge mu gihe cy'indi minsi 15. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru.
Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bibona ko igihe cy'agahengwe cyo guhagarika intambara cyo gushika itariki 3 z'ukwezi k'8 arakajyo keza. Ibyo biro bisigura ko abo byega bose harimwo abaserukira ibihugu byabo bazogerageza gutorera umuti intambara iri mu buseruko bwa Congo. Bamwe mu bahinga bari ku rubuga mu buseruko bwa Congo bobo ntibabibona gutyo, bafise amakenga ku ngaruka mbi zituruka kuri iyo ntambara imaze gutuma abantu barenga 140,000 batizabo uyu mwaka gusa. Ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden bwemeza ko iyo ntambara igisibije mu buseruko bwa Congo ibangamiye amahoro n'umutekano ku isi nk'uko byashikirijwe n'umwe mu bavugizi z'ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'amakungu. Vedant Patel yagize ati: turabandanya gukora ibishoboka byose turi kumwe na leta ya Congo, u Rwanda na Angola kugira ngo biciye mu nzira z'imigenderanire haboneke umuti urama intambara ihagarare burundu, hanyuma bavuye mu byabo batahuke. Yamara ntiyatomoye neza uburyo leta ya Amerika izokorana n'u Rwanda kuri icyo kibazo mu gihe u Rwanda rwamirira kure ibyo rwagirizwa na raporo nyinshi z'abahinga ba ONU ko rushigikiye muhari M23 urwanya leta ya Congo. Igice cy'agahengwe ka mbere cyo guhagarika intambara hagati ya leta ya Congo n'umuhari M23 cyari carangiye ku munsi wa mbere w'iyi ndwi. Yamara nticarangiye neza kubera haciye hicwa abantu bane bo mu mujyango umwe mu gace ka Bweramana mu nkengera z'umuji wa Goma. Umuvugizi w'inama nkuru y'umutekano ya Amerika Adrienne Watson aratera ibyatsi ubwo bwicanye, yamara arashima ko impande zihanganye zari zubahirije agahengwe kasabwe na Amerika. Abahinga hamwe n'amashirambe yigenga atabara imbabare igoma ku mugwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru barateye umutima uhagaze n'umutekano muke uharangwa.
La situation humanitaire est littéralement indescriptible.
Onesfor Sematumba, umuhinga akorera ishyamwe mpuzamakungu International Crisis Group igoma, yabwiye ijwi rya Amerika ko igisagara cya Goma kigiramiwe n'abantu bitwaje ibirwanisho batazwi bica abantu. Akiyongera ko abanyagihugu benshi bahunga intambara bakeneye imfashanyo nyinshi. Afise amakenga ko indwara nka korera n'inzara bishobora kwica abatazo babishwe n'intambara. Arababazwa nuko abatanga imfashanyo ari bake, akabana ko ibyo bihumbi by'abantu basa nabibagiwe.
C'est une crise oubliée.
Ni mu gihe umuvugizi wa Departement ya Amerika ku munsi wa kane yari yatangaje ko imfashanyo igera ku miliyoni 660,000,000 z'amadolari yari yaratanzwe na Amerika kugira ngo asahirize abugarijwe n'ubukene ku mwaka uheze. Sematumba wewe asanga hamwe ikibazo cy'umutekano muke kidatorewe umuti vuba, intambara ishobora gutandukira ibihugu bikikije Congo nk'u Burundi, Ubuganda, u Rwanda, Tanzania na Congo Brazzaville. Ashimangira ko utwigoro tw'ibiganiro byabereye i Rwanda muri Angola ni Nairobi muri Kenya atacu twashitse ko kuko ibyavuyemo bitashezwe mu ngiro. Agira ati
on se dirigerait vers une catastrophe telle que
turashobora kwisanga mu ntambara nk'igiruta iyo muri 1996 yateje ingaruka mu bihugu byose bikikije Congo, aho ibisirikare byinshi bya Afrika byahuriye muri urwo rusobekerane rw'intambara. Gushika ubu amahoro n'umutekano asa n'uko akiri indoto ku banyagihugu benshi bo mu buseruko bwa Congo, ahasanzwe hari imigwi yitwaje ibigwanisho irenga ijana. Pierre Clavier Niyonkuru ku bw'ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze kumenya ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Amore imana abe kuri mwese mukomeje kurikira gahunda zose za radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'104.3 FM. By'umwihariko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagizwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Nje muri kumva kuri micro gikaremera Patrick Mbahayikaze. Akenshi usanga umugore utwite abwiriwe ko atagomba gufata imiti igihe cyose atayanikiwe na muganga. Nibyo koko kandi hari imiti ishobora guhungabanya umwana uri mu nda cyangwa se ikaba yabangamira umubyeyi utwite, dore ko ubuzima bwe buba butandukanye n'ubw'abandi. Nubwo bimeze gutyo, nyamara nibibuza ko hari imiti imwe n'imwe cyane cyane iya gakondo cyangwa se iyo twakita iya Kinyarwanda ababyeyi batwite bageze mu gihe cyo kubyara banywa bitagombera urupapuro rwa muganga. Ibi nibyo bamwe bakunze kwita gutegurina cyangwa se imyumvire yo kuzingura inda. Ese abahanga n'inzobere mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana bavuga iki kuri imyumvire yo kuzingura inda ndetse n'imiti ikoreshwa muri iki gikorwa? Ababyeyi bamwe na bamwe batwite bajya bakeka ko bashobora kubyara batinze ugiranyije n'igihe cyateganyijwe, bakeka ko baba barazinzwe bityo bakitabaza imiti ya gakondo ngo ibafashe kuzabyarira igihe ari byo bita kuzingura inda cyangwa se ibyo bakunze kwita gutegura inda. Imyumvire yo kuzingura inda ireze cyane mu baturage. Usanga umugore utwite cyangwa se usanga umugore uri hafi kubyara cyangwa se uw'igihe gisanzwe umubyeyi yabyariraho, ubwo ni ukuvuga amezi 9 cyararenze, agirwa inama n'abandi babyeyi babyaye kuzajya gutegura inda cyangwa se kwizinguza ku bavuzi gakondo kuko baba bakeka ko barozwe. Abahanga mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana basaba umubyeyi utwite gusobanuza neza ibyo agiye gufata kandi umuntu wo kwizera utanga izo mpanuro ari muganga wenyine. Ese abaturage bavuga iki kuri imyumvire cyangwa se kuri umuco wo kuzingura inda? Abahanga cyangwa se inzobere mu by'ubuvuzi bw'umubyeyi ndetse n'umwana bo baba babivugaho iki? Munyemerere nakire mugenzi wanjye Nkunze Pacifique ategezeho byinshi kuri ingingo.
gutegura inda ni umuco uzwi mu Kinyarwanda, aho ababikora biyambaza abaganga gakondo bakabaha imiti yo kwisiga cyangwa kunywa ngo bafashe kuzabyarira igihe, aribyo bita kuzingura inda. Iba ababikora bakeka ko baba bararozwe ngo ntibazabyarira igihe. Ese abaturage bavuga iki kuri uyu muco? Mikoro z'ikiganiro ejo nahatuzerekeje.
Turi mu kiganiro ejo, aho turi mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo, turi muri centre ya Kisaro kwifuje kuganira n'abaturage batandukanye bari kuva muri isoko ryo mu Kisaro ndetse n'abakiririmo, aho turi kugaruka kubigendanye n'umuco wo gutegura inda, hari n'abawita umuco wo kubagura. Ibyo byose tugiye kubyuma mu kiganiro tugiye kugirana n'abaturage bari muri centre ya Kisaro. Reka duhere kuri uyu mubyeyi atangira tubwira, ese umuco wo gutegura inda ni umuco wumva gute?
Reka yera nkwereke ubwo nsige myumva sahizi. Gutegura inda ngo niko mubivuga hadi.
Naho mwebwe muvuga ngo iki?
Ni kubagura.
Kubagura.
Kubagura baba bashatse kuvuga iki?
Ni ukugira ngo ugendere mukuri. Ubona uwo mwana.
Umwana utwita adashobora kuzavuka.
Noneho harenzeho iminsi itatu na muganga ntiyakubaga. Iyo urenzeho iminsi itatu nta muganga nimwe kukubaga na nimwe bibaho, nabo bicara bagategereza umwana yasaha muri ya minsi ibiri barakubwira bati mbese wicaye ahangaho uri gukora iki?
Bivuze ko se n'abaganga babagira inama yo kwikata ahantu mu gufata uwo muti?
Ahubwo acece ko muganga yarapfuze nimba barabonye undi ntago mbizi. Umuganga yarambyaye wa Kinyarwanda hano ibyumba ni ukuri. Njyewe ndakubwira ibyo nzi, nagiye ari kuwa kane mbona uruhinja ku cyumweru saa tatu ari uko nagiyeyo. Iyo ntagiye se ubwo rero bumubone.
Umuco wo gutegura inda uwumva gute?
Njyewe ukuntu mbyumva keretse kujya kwa muganga nawe iriya miti yagihangagiye ntabwo njya mbyemera njyewe ngo numve bindi mu maraso. Yakareka.
Ubu mugore wawe ntabwo yagiyeyo?
Yakareka. Ashobora kuba yagiyeyo kwifata ariko simbimenye.
Ntubimenye? Ariko se ubyumva ute kuba umugore wawe yajyayo mbere y'uko ajya kubyara?
Noze wamubuza kujya yabishaka. Ariko wamubuza kujya yabishaka ariko njyewe ntabwo nigeze njya kumushakira.
Mama wigeze ujyayo?
Ntabwo nagiye.
Kubera iki?
Kubera ko nizera Imana yo mu ijuru yonyine. Ubyumva ndabyumva.
Ubyumva ute noneho wowe uwo muco wumva ute?
Njyewe numva ko ari byo njye ntabijyamo.
Kubera iki?
Akareka imiti ya Kinyarwanda n'iya Kinyarwanda nyine.
Nyine kubera
ngomba kujya kwa muganga nkizera Imana ko irankiza, bya Kinyarwanda n'ibya Kinyarwanda ntabwo binjyamo.
Ufite abana bangahe? Abo bana bose nta namwe wigeze bakubwira ati
nyamara
byagendaga bite?
Nyine njye natwaraga inda nkategereza ko nzabyara, igihe cyagera nkajya kwa muganga nkabyara.
Umuco wo gutegura inda wumva ute?
Bibaho kera wagera kwa muganga noneho bakanakubwira bati yewe batiraniranye banze ujye ku muvuzi wa Gihanga, ukabanza ukagerayo, ubwo wagerayo bakagukorera ibyo bakora umugiye agakira. Ntuzi kwa muganga byaranagiranye, ariko ukongera ugasubira kwa muganga yamaze gukira. Bateguraga nyine bavuga bati inda yazinzwe barebe yuko yazavuka.
Noneho bikagenda neza, komera nawe ngwino tuganire nta kibazo.
Bikaba byagenda neza.
Yego,
ubanza no kujyayo kwa muganga bakavuga bati ntitwagushobora, banza ujye mu giturage banze bagutegure.
Nanubu biracyakorwa
ubu? Yirinyenye bajaye ubukuru.
Mugabo ngende twa nkuru nziza Pacifique. Iki ni kiganiro ejo gitambuka ku ijwi rya Amerika. Turi kuganira ku muco wo gutegura inda. Umuco wo gutegura inda wo wumva ute?
Umuco wo gutegura inda kuva na kera byabagaho bavuga ngo inda baziteze, ariko noneho igihe ukagenda ukajya ku muvuzi noneho akagutegura, yamaraho gutegura ukabura byaye kandi ubundi byari byarananiranye. Niyo wajya kwa muganga inda bayiteze ntago ushobora gupfa kubyara, niho hari igihe havamo n'impanuka ukaba wanapfa, cyangwa se nk'umuganga yaba abizi akakohereza akajya avuga ati genda umanze uce mu Kinyarwanda ugaruke.
Ibyo ni ibisanzwe basanzwe babikora?
Yewe barabikora rwose. Niyo utwite uragenda ukajya kwa muganga bakagupima, bamaraho gupima wowe ukikurikirana ugaca hasi kugira ngo bataba barakwangije nyine.
Bivuze yuko ari ibintu bizwi?
Birazwi. Gutegura inda birazwi. Gutegura inda ahantu bibera byiza ni uko ushobora kugenda barakuzinze ukajya kwa muganga, wajya kwa muganga ugasanga uhakuriyemo impanuka. Ibyiza ni ugukurikirana abaganga, warangiza ugaca no mu Kinyarwanda bakagutegura.
Wowe witwa niko nakwiye kuri twa nkuru za Pacifique?
Njyewe banyita Ntakibera Umwanzi Juvenali.
Turi kuganira ku muco wo gutegura inda.
Mwiza kuko uramutse utwaye inda ntubone nk'uwo muti ntabwo ushobora kubyara neza, cyangwa ukahasiga nk'ubuzima cyane umwana ukaba utamubona ari muzima. Ni ibintu byiza.
Kubera iki
nanjye uwo muco navutse musangaho ariko kera nkaba nari nkunda kumva ugasanga nk'abantu wenda babye nk'abana bimumuga cyangwa se bibiragi cyangwa batameze neza ariko bakavuga ngo iyo umuntu abonye uwo muti ngo bigira icyo bimara nko kumubyeyi cyangwa se kumwana
niyo mpamvu nawe wavuze uti hato ntaziburira umwana
rwose
uwo byageze bite mu meze wagiye yo ryari
njewe nagiye yo yafite amezi arindwi n'ubundi abantu bakuru bakajya banyigira bakabimbwira bakampereza umuti wo kwisiga no kunywenda kanwa gake yantumwe mwinshi byaramfashije nta kibazo nagize kandi umwana nta kibazo yagize.
Dr Aniseti Nzabonima impuguke mu buzima bw'imyororokere avuga ko mu rwego rw'ubuzima batemera ko umugore utwite akoresha imiti ya Kinyarwanda yivuza ahubwo babagira inama kujya kwa muganga mu gihe cyose bagize ikibazo.
Ubundi buriya ku mugore utwite agomba kwigengesera ibintu byinshi cyane uretse n'ibyarya cyangwa se n'imitabwa no kwa muganga n'ibindi byose ubundi yinjiza mu mubiri agomba kubyitondera kuko bishobora kwangiza ubuzima bw'umwana atwite ndetse bikaba byakwangiza n'umwana we. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti iriya miti ya Kinyarwanda babwira abantu ngo bafate amabumba ibyatsi se ubundi birabujijwe tibinemewe kuko burabyingi byangiza ubuzima bw'umwana muzi ko umwana uri mu nda bari urusoro rukiri ruto ruri kwirema ndetse rwa rugomba kurindwa ibintu byinshi cyane noneho cyane cyane no burya ibintu twinjiza mu kanwa mu cya mubiri wacu byayo byo turya cyangwa imiti tufata nubwo bitugira akamaro bitadutunga cyangwa iyo miti ikatuvura indwara ariko burya hari n'uburozi ba wenda bwinjira mu mubiri ni nacyo gituma uko wenda hari nk'ingingo zimwe na zimwe nk'umwijima ziba zishinzwe gutoranya mu byo umuntu yariye ibi byubaka umubiri birinda indwara ibitera imbaraga birimo umubiri ukabigumana ariko ibisigazwa bisigaye by'imyanda nakwita nk'uburozi bikajya ku ruhande haryo bizaba mu myanda wenda dusohora hanze. Ibi rero bishatse kuvuga ko ntabwo ari byiza ko umugore utwite yafata umuti adahawe na muganga wabyigiye ngo ajye kwa muganga ari hawufatira cyangwa se ngo anywe n'ibindi byatsi cyangwa ibumba cyangwa ikindi kindi ahawe n'abantu bo wenda bo umuryango cyangwa abavuzi wenda gakondo kuko ibi byose rwose ntabwo ari byo byangiza ubuzima. Mu gihe wumva utwite ihutire kugera kwa muganga kugira ngo bakugire inama ndetse bagushyireho na gahunda yo kujya bagukurikirana buri kwezi nk'uko byateganyijwe.
Uku guhangayika kw'ababyeyi batwite bafite impungenge z'uko batazabyarira igihe abaganga bavuga ko bigira ingaruka zitandukanye zirimo no kubura amahoro ibi bikaba byaba intandaro yo gukuramo inda cyangwa kubyara igihe kitageze. Mu mwaka wa 2020 ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubuzima RBC cyatangaje ko byibura 10% by'abana babyarwa buri mwaka babavutse batagejeje igihe kandi ko kwa muganga bakira buri mwaka bagera ku 2000 bazanwa kuvuzwa indwara ziturutse kuri icyo kibazo. Nkuru nziza Pacific kubw'ikiganiro ejo.
Aha ngai ngukoreye dushimiye abaturage bo mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo batubwiye ko babyumva ku muco wo gutegura inda. Bamwe bati umuco wo gutegura inda ni mwiza, abandi bati iriya miti y'igihanga nitwayikoresha naka na gato. Dushimiye cyane kandi na Dr. Aniseti Nzabonima impuguke mu buzima bw'imyororokere watubwiye ko mu rwego rw'ubuvuzi batemera umugore utwite ukoresha imiti ya Kinyarwanda ahubwo bagirwa inama yo kujya kwa muganga mu gihe cyose umugore utwite agize ikibazo. Tunashimiye kandi mugenzi wacu Nkuru za Pasifika waduteguriye iyi nkuru ku buryo burambuye. Bakunzi bacu rero mutubwire se mwe muvuga iki kuri imyumvire yo gutegura inda cyangwa se ibyo bamwe bita kuzingura inda. Mutwandikire munyuze kuri imeli yacu ari 0777 5 8 14 14 cyangwa se kuri 0 7 28 02 32 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu ari zo Facebook, Instagram ndetse no ku rubuga rwa X hose no kwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe ubundi dusangize igitekerezo cyawe.
Kanaru Frida afite umugambi mubisha wo kugirira nabi abanyagatako abashinja kunyereza ubwato bw'ibicuruzwa bye ariko bisangwa mubuza kugira uwagirira nabi ndetse amwizeza akazamufasha kubikurikirana. Yaba yarabyemeye sera nimukurikira umukino. Ariko ko mbona wabuze amajyana amaza habaye iki?
Reka namu umutwe wanjye wuzuye ibintu byinshi n'ibisitasimbo.
Aha ni ibiki se? Ntabwo ujya ku kazi k'ubundi?
Bajya
se wa muntu kama
kuri
hariya no ntangura yarahembwa ariko
yarahembwe nyine none se ko mbona ifaranga yari ryamye hadasaka no kungura gatabi na kamwe ahubwo arakwepa kwepa gusa ngo ahana mubaze uko yashyize mu menyo ya Damas
niwe nawe yagushyize mu menyo ya Damas
baye
wese ko muhoza ku nkeke bikaba byaratumye ntakariza icyizere yumva ko nanjye nari nzi umugambi wanyu
ubundi se ubwo yasubiye mu kazi nyine aho yaramaze iminsi sinumva se ngo iyo ngiye abantu bakorayo barabahemba bakanabishyuraho kuba mbabara rwose mugore nashatse umugamira ngo urize mumbwire irengagize ibyabaye uti nzakwishyura mwana we
wishinyagura ingeso mbi z'abagabo wose zizatuma umwana wanjye abona akazi
ushaka kuvuga iki oya mvuganira namwe ubwari wowe ugiye gutangira kwikubira umwana wenyine ngo nuko asigaye akora kandi twara mubyaranye
ndakakubura da doruko sinagikora yabaye kigera mu kazi atarana gatangira ahura n'ibizazane ku buryo ntabona aho mera mbivuga rwose
iki ubwo wabona yaragiye bimwe byegeranye ndabizi agatangira kubaza ibibazo byinshi se akabimena n'inshi
ubonye niyo bibyo byibura akazira ubwenge bwe atazize ubwenge buke bw'abakoresha
ngo iki yagenze bite
yageze yo nyine ni uko akabaye umukoresha we atangira kumukubaganisha niko gukata arigarukira
hanyuma ibyo uvuga ni ukuri cyangwa uranyimiza
mubeshye iki
ariko genda nkuru nziza uranze ubaye inganzwa n'impano ya mubi nuko ntazibera mu rugo rwanjye nkaho ndi umwinjira koko niko namari ibyo bintu atabimbiye
umubabariye nta kandi gasuzuguro yabikoranye yaraje nanjye ubwanjye abanza gutinya kubimbwira ubwo nawe wabona yarabuze aho abihera
abantu we urugo ni ibikombo gusa umuntu agira ikibazo akabura n'umwe umugoboka koko muba abo bantu nanise ni koko umuntu arifata akivana mu kazi ataranahembwa n'umushahara wa mbere ngo bamukubagane hari ubwo bamwishe se anamari nubona ndugarutsemo impyisi zawe
uti iki nkuru nziza uyu se kandi wakagira imana we warutse ukajyayo uzi imyaka tumaranye wasiga koko umugabo watari uruguhu byavugwa he mu muryango no muri rubanda ko byaba ari igisebo
ari igisebo kirenze gushaka nawe ntagereka no kubyara nawe
data we mugabo nkunda watiye inkoni zamba ntunte ngenye yewe wibuke amagambo meza wambwira gukindambagiza wibuke uko wandiniraga maze ugaruke turebe uko twagarura umunezero twahoranye
nahombye burya sa reka njye gushaka kandi ntimuri ibibazo byacu
oya ni ukuri mbabarira
ndamwase ariko ntabwo nabaye
Ibyo dore uyu munsi yari imitanye kabisa
nubwo
njye nasubiza nkirebe
imbuto zacu mwayibonye mukomeze mubwire ndashya murasoreza kuri ya nkongomani igera ahantu hakazamo gushayaya mirakuya
kandi
twebwe turasegura cyababwira abantu benshi bahindiye debate mani hano mwakoze umutima ni dawa
kabisa
uko te pati tutubwiye amategeko uragira tuzasebe wowe gira vuba
wapisanti natuma museo
nyine
ntarenze nane cyane nuko inkingo tuzajya impaka ngo tugomba kubanza kwikora ubushaka cyane
icyo nabyo
utarabikoze mani
byoroshye cyane
utarabikoze
cyane
niba icyo twese twacyubahirije sawa wane
ibandi
rero tugomba guhana ijambo ntituvugiranemo nyine
umuntu
akareka mugenzi we akabanza akarangiza kuvuga kandi mu gihe agiye kumusubiza yumve ko igitekerezo cye ari cyo cy'ingenzi kurusha ibindi ngo bituma atangira kumubwira nabi aho kuvuga ku bindi bintu twateguye
mbese nyine buri wese akubaha ibyo mugenzi bari kuvuga n'abakigize banyandabiri
ubwo zahabu ukunda kunzoga urabe wumva itiye beka
ahubwo ukunda kumwanga umunyagata
bine hakuna hakuna
kabisa ngahumva kandi
turasanze
tingi batasa kugira mu myitozo mwana ubundi muvemo natwe dukora imyitozo yacu
Ntabwo ujye unyumva reka
kihanganga niba nabirenzeho rwose ngo ntakunde
ahubwo se mukapa ko ako ni kagahene waziteye banjye se kakiraho
wahora n'iki ko nakazanye ngahita mererwa nabi nkabura uko nshaka umuntu wo kukabaga ngo nkokereze abakire ugiye mu rundi ugiye cyangwa
I'm going to go to the house. Ni wowe nagira muri iyi si ya rurimo
none se bite ariko wajyongeraho kuza ushaka kwihutira gukora ibyo tutavuganye
amafaranga ya Damas
ntagoranje kuyamwishyura se
oya habe n'urume yanamuhaye ubu none amereye nabi ngo nimwishyure cyangwa bibe nabi ibaze none sinkijya no mu kazi sinkigera n'iwanjye sinkijya no mu tubari two mu dusante hose nsanga yantangatanze ngo nimwishyu hose nzabaho nte koko
yewe urakomere webyo ariko si ubundi nkuru nzi
ugiye kubona amata meza wanjye
hose ahubwo ivuna umwanzi
utiki
mutanga umuhitani wanjye
ngo
umuntu azajya ajya kuzengereza atyo wajya gutamira atinyishyura wajya gusinzira atinyishyura urumva kuko akwiriye iki kintu cyatuma utekana
yewe aba data we mani ishobora byose nabo sindica n'inkoko ngo ndishimire ibaze bimenyekanye nanjye umuryango w'ukazanyemera cyangwa bakamfunga burundu
ninde se wabimenya twahita twitangura ngo tugakwiza inkuru ko yishwe n'abanyamuhire hari utazi inzigo y'abanyamuhire n'abanyagatako se
ariko mukapa ko rwose kuri wanjye wakwihanganye ukanguriza ni ukuri kw'imana humura n'ubundi sinzava hano vuba ngo ndakwambura ni ukuri pe
ubwo rero niba udashaka kumuhitana shaka abantu bamutege bamukange
ariko mukapa ko yewe data we nungutse igitekerezo
Kristina we Kristi uhita winjira mu nzu mbese
aseka sinarindi nyuma y'inzu arahambera kigeza kuna kirya by'ingurube zanjye yumva gutika gusara ndavuga ntirekamba nzigaburira
yewe ngwino mpembe ntawe umunsi ukiyikiwe
ubigize vuba da
ntabwo nashakaga kuharara nari niyemeje kuharangiza hanyuma ejo ngasiba
ngahakira
ntigise kandi ko wimyoza erega Christina kuba hari ibyo ntarabwira Dorukasi nanjye ubwanjye birandemereye nzaherayo kuko mubwira ko ibyo se dukorera ariyo ntandaro
yo Ana Maria mwihurizo ryo kubwira Dorukasi ko ariwe ntandaro y'ihohoterwa isakorera nyina hagati aho ariko nkuru nziza none haramaramaje yiyemeje kuturugorwa akisangira inshobekeye mu kapa kome ni ibya burundu se maye cyangwa azashyira agaruke naho ubutaha
inshuti mwari muduteze amatwi masegonda make tuba tugeze ku isaha 12 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi umwanya wo gukurikira ikiganiro dusangira ijambo mwakoze kudutega amatwi mugire icyumweru cyiza mwari kumwe na Venuste ishimiye Imana
you
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.